Okay, well, we can begin then with some Chichewa words. One, cat.
Busi. 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 Busi wapita wakaenda panja.
Okay, number two, outside.
Panja. 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 Kukanga ti panja kwada.
All right, number three, mountain.
Piri, piri, piri. Tukupita ukaenda ku piri.
Number four, take.
Denga, denga, denga. Pita katenge zimene ukufuna.
Number five, pick up.
Dola, dola, dola. Dola zonse zimene wagwetsera pansi.
Number six, body.
Tupi, tupi, tupi. Kukanga ti tupi lache likunene pa kwa basi.
Number seven, forest.
Tango, tango, tango. Nyama zimagona ku tango.
Number eight, donkey.
Bulu, bulu, bulu. Bulu wanyamula katundu.
Number nine, canoe.
Bwato, bwato, bwato. Antu apita pa bwato kunyanja.
Number ten, cut.
Dula, dula, dula. Wina atadula ndiwo.
Number 11, eye.
Diso, diso, diso. Diso langali kunyele nyetsa.
Number 12, day.
Tsiku, tsiku, tsiku. Teachers at tsiku lina.
Number 13, egg.
Zira, zira, zira. Ndikukanzinga zira.
Number 14, sun.
Zua, zua, zua. Zua likutenta kwambiri.
Number 15, cough.
Chifua, chifua, chifua. Chifua chikuwawa kwa basi.
Number 16, butt.
Komano, komano, komano. Komano sama funa kubwera kutacheza.
Good. Number 17, want.
Kufuna, kufuna, kufuna. Kufuna zonsezi kwa dibuanji.
Number 18, neck.
Kosi, kosi, kosi. Kosi langa likuwawa kwa mbiri.
Number 19, ear.
Kutu, kutu, kutu. Alindi kutu lalikulu.
Okay, number 20, dog.
Galu, galu. Galu. Sitimalo la galu mnyumba.
Number 21, go to sleep.
Gona, gona, gona. Mwana kukanga tuwa gona.
Number 22, bone.
Fupa, fupa, fupa. Galu ama konda kudia fupa.
Number 23, a medicine man.
Singanga, singanga, singanga. Antakadu alama pita wakaona nandi singanga.
Number 24, truth.
Zona, zona, zona. Tima uzidwa kutiti zinena zona, ntawe zonse.
Number 25, thanks.
Zikomo, zikomo, zikomo. Zikomo kuti mabwera kudzati endera.
Yeah, number 25, another.
Lina, lina, lina. Liulina, lotan tells as many as in the iri.
Okay, Number 26, arrow.
Movie, movie, movie. Tima gulitsa nchito movie kukaphanyama.
Number 27, leg.
Mwendo, mwendo, mwendo. Ndaenda kwambiri mwendo kundibweteka.
Number 28, back.
Msana, msana, msana. Ndina senza za mbiri msana kundiwawa.
Number 29, animal.
Nyama, nyama, nyama. Kunyanja kuli nyama za mbiri zokaona.
Number 30, house.
Nyumba, nyumba, nyumba. Tupita kukamanga nyumba kwa vumbwe.
Number 31, cow.
Ngombe, ngombe, ngombe. Alindi ngombe za mbiri.
Number 32, drum.
Ngoma, ngoma, ngoma. Ovina nyao ama kulitsa nchito ngoma kwa basi.
Okay. Okay, number 33, tomorrow.
Mawa, mawa, mawa. Tipita mawa kukaendera chikulire.
Number 34, they.
Iwo, iwo, iwo. Iwo akabwera kunoko, tipita nao.
Number 35, a black one.
Yakuda, yakuda, yakuda. Pita nimukatenge ngombe yakuda icha.
Number 36, this one, person.
Uyu, uyu, uyu. Uyu ndewe enera kukwapulirwa chifukwa sakumvai.
Okay. Okay, then a second list illustrating some of the vowels of Chichewa. Number 1, cat.
Pusi, pusi, pusi. Kodi pusi yu ndi wandani.
Number 2, mountain.
Piri, piri, piri. Kuli piri lali kulu kumene tukupitako.
Number 3, leg.
Mwendo, mwendo, mwendo. Ndinanena kuti mwendo kundipweteka.
Number 4, forest.
Tengo, tengo, tengo. Osa makasewera ku tengo chifukwa kuli zopweteka zambiri.
Number 5, mother.
Mai, mai, mai. Mai ndi munthu wofunika kwambiri pa nyumba.
Number 6, God.
Chauta, chauta, chauta. Tiyenera kuthokoza chauta kuti mvula yabwera.
Number 7, small.
Kakangono, kakangono, kakangono. Mukatenge kakangono mubwere nako kunoko.
Number 8, fire.
Moto, moto, moto. Wina akakoleze moto.
Number 9, honey.
Uchi, uchi, uchi. Tupita ukatenga uchi kupiri.
Number 10, hippopotamus.
Mvuu, mvuu, mvuu. Kunyanja kuli mvuu zambiri.
Whenever you're ready.
School imene ndina pita si inali kwa tuya yuku Malawi. Inali kutsiko lina lache cha kufupi kumene koko. Koma ndita kula ndina pita ku Malawi kuti ndika kare ngati nda solo weda kakhalidweka kumene koko. Tinachoka kwa punzirano kunja kubwerera zaka zinai zitapita. Nakaphunzisa ku sikulu yapamwamba kumene koko zaka zitatu. Nditakwatirano kukhala ndi ana tinabwerano kuno kudzapitiriza maphunziro athu. Takhala kunono zaka zinai ndi ziwiri khanga titipiza kukhala kwa mkuno. Anthu aku Malawi alipo angapo ndithu kule amataya achinamisi ndiyena otero timachezerana nthawi ndi nthawi. Nthawi zina mabwera kwa mkuno, nthawi zina samabwera kunoko, nthawi zina ifeyo timapita kukaya ndera kumene kumene amakhala iwowo kuli mapirinso ambirimbiri nyanja zambirimbiri koma kulibe njoka iya inde timati tikapita kumapiriko ayi timakasangalala ndithu kukhala ngati mayi akunyumba kukhala ngati akufuna kubwerera kunyumba kuti akayendere makolo ndi ena otero chifukwa nthawi zina ukakhalitsa kunoko umakhala ngati wasunguluma kwa basi koma ndikusowa kwa makobidi kukaya ziyenda bwanji tiona mmene ziti ziyendere
great